sahmiisi waajih oo ah laba shirkadood oo xalay xariga laga jiray ayaa waxa ay qaban doonaan adeegyada dalxiiska daabulista kala gadista guryaha iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan mas'uuliyiin hore iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay furitaanka xaruntan oo ah tii ugu horreysay oo noocan ah oo laga furo magaalada Baydhabo waxaana furtay dhalinyarada deegaanka oo la yimid fikirkan kadibna maalgashtay maamulka labadan shirkadood ayaa sheegay in bulshada ay u qaban doonaan adeegyo cusub
xafiisku isin araga haytaan waliba meel dheeraa ay wada degan lama shirkadood oo shal ah sahmis iyo awaaji sahmis waliba waa erey soomaali ee macnaasheyna iyi wala sahmiyo sahmis markuu meel dheeraa meel bulshada hambandhigaas maana meen qabadaas sahmis waliba bulshadan qabada doontee lama adeeg oo aad muhiim u ah koo waliba waa dalxiisin dalxiiska macnaashay ma inta meelo nusku boo sabar laha ka galo ama islaha ka dhuun sidme dalxiiska ku guda wiyi ku macna ballaariyi waan hobi ilaaheera dadka bara doona hobi ilaaheera adeega lamaad sahmis bulshadan qabada doonto waliba waa daabulid daabulid waliba leerey dad iwal nafun lahaa inayba qaadoosho iyo daabulid leere marka sahmis transtua company waliba inteenta lamaada shay oo maashayba ku koobanyi trans waliba leeray transportation tubana waliba ku kooye tourism saas dartee lamaada sohlood oo aad muhiim u ah bulshadana umbaahi qabta soomaali dhangna meel leeraay si guud shirkad ku sameeyas injarna iyo meel leeraay bulshadan qabada doogna tan lamaad shirkadda awaaji oo xafiisha ayaan inta leeyay inta degan waliba bulshadan qabada doontee adeegyo aad muhiim ah haana social ee guri kireeyo dukaan kireeyo iwalaay lamid ah oo meel leeraay bulshada eedanka baahiyin wali kaleeta awaaji bulshadan qabada doontee baawurada magaalada yaalaan dalaal nadiif oo laiska hadlayo koruu shal gadaas baawur hobaada dibadda unku baahantana amase dalka gudaantiis meel kale hob unku baahanta kiin dalabaas marka waliba rajeeyey inti meel leeraay sahmis iyo awaaji la hadhabaayo doono.